bolle Isa ngoni chabbawal chembingal der ngendam meden. Wodi himbe nananbe wolde Isa e dowtanomo. Yimbe be nandi be goddo hikmajo jo indo sudum do tapare. To wakati ndiyam yofake e ilamji chatu dingadi sudu lutan don darodi. Wodi wobbe bo don nana wolde Isa amma dowtan takomo. Yimbe be nandi bana goddo mo wala hakkilo jo indo sudum do njarendi. Wakati to ndiyam yofake e ilamji chatu dingadi sudu yibban ngam chapa jamaru chembidaino. Laru sura chaka chudi didi ndu ye nandi be ngenda ma.